Laginɛ mɔgɔba dɔ ko festival lo konbɔkɛ, o kɛra Merikanu sababu de ye Laginɛ festival kɛra, Afiriki mɔgɔba dɔ welela Ghana festival de la, o kɛra Merikanu sababu de ye Laginɛ festival kɛra, festival national
Festival. Viva Festival.